hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki o te wāna ātoi māwā te ako kahi Stevens tēnei. Hei te ahiahi nei ka whakatakotoria te petihana ki te whakakore I tā te kāwanatanga hou hiahia arā te whakakore I te ture auwahikore. Ko te hono anō ki te awa te wawata nui o Ngāti I rangitihi. Kia ora. He mea nui te petihana kia kore ai tātou e hoki whakamuri. Koi nei tā Danny Noblet, tētahi o ngā mātanga auahi kore mō hāpainga. Hei te ahiahi nei ka whakatakotoria te petihana ki te whakakore I tā te kāwanatanga hou hiahia, arā te whakakore I te ture auahi kore. Mō hāpainga, he mea hirahira tēnei I nā hoki ngā whakapau kaha o rātou ki te āwhina, ki te ārahi anō I ngā tāngata o te rāwhiti o te waiariki, o te moana a toi ki te whakakore I te hikareti. Kua te kaumārima tau ngā rāngai auahi kore pēnei ia hāpainga, tērā te āwhina I ngā tāngata ki te ngau I te tau o tēnei waranga nui, ka mutu te kaipatu nui I te tangata, heoi I runga I te whakatau a te kāwanatanga hou ki te whakakore I te auahi kore, kua noho ko ā wangawanga ki ngā kaimahi o hāpainga. Hei tā Danny Noblet, I roto I ngā tau te kaumārima kua huri, kua ki te nei rātau I te tokomaha tāngata, kua ta huri ki te patu I te hikareti, puta noa I te motu. Heoi, hei tā te mātanga auahi kore anō kai te kahatonu te hikareti ki wāanga I ngā whānau Māori, I ngā whānau Pahifika o te rāwhiti, o te waiariki, o te moana ātoi. Nā reira te hiahia a hāpainga kia mautonu ki te ture auahi kore. Hei te ahiahi I te tahi karaka ki te rua karaka ka tau te petihana nei ki te aroaro o te whare pāremata. Ko te hono anō ki te awa te wawatanui o Ngāti I rangitihi. Koi neta Leith Kauma te heamana o te rōpū mahere whakaora anō I te awa o Tarawera. Koi atonu kai te ārahi I ngā mahi whakahoki anō I te mauri ki te awa o Tarawera I nā hoki, kua takahia, kua tā hawahoatia te mauri o te awa I roto I ngā tau ki muri. Hei tā Leith Kauma I roto I te whakataunga kreme o Ngāti Rangitihi, ko te whakaora, ko te whakahoki anō I te mauri ki te awa o Tarawera tētahi o ngā wawata nui o te iwi. Hei tā ana nā te tutuki o te kokoraho o te iwi, ka tareka tēnei wawata ki te whakatutuki, a e tutuki hāre ana tēnei wawata mā te whakatū I te rōpū mahere I tēnei tau. I waihangahia e te rōpū tētahi mahere o ngā wawata mō Tarawera, ā ko tētahi o ngā wawata nui e toru, arā ko te honohono anō I te rere o ngā awa e toru a Tarawera, a rangitāiki, a ōrini anō hoki kia putātu ki te pūaha tawhito I Mihi Marino. Kā te ake rā I ngā iwi koine anake ngā kohinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi māwātea ko kahi Stevens tēnei kia ora.